Yamde joyi felliri min taji chapande tati dande studio kalangu ketino kibaru jumada e fulfulde Omar Hamajanga todo masinaji saini isiaka nani kwa emaji. Ande maunde jena ileru fevriye dubu jinaji didi enoga enai owoni kwa fedde ardangal sukabe jango be nishar ngati batu michitade. Barol bandirabe mu jango be universite lunder jena ileru fevriye dubu jinere e chapande jena yi e keme jena e chapande jena yi. Mingatana kodo secrétaire général de fed de famille nere nani bien fotere nati hakunde sogeji meden kawjidi filande nagu e pelle murtube hedde arlite ga kanji wadi ko kaborde kewde tetama e loreji buladi alarba bittido dum wadi ni ko kantirem yewtere meden pindinol fijo comité fifido fijo kollo leda adunaru kosilma kori jamirti amo yerno kalino eder ko e kibaruji mede jenayi lewru fevrier ko hitande fuuna fedde ardangal sukabe jangobe Niger ISN ngadu batu micitade barol bandirabe mun tato jenayi lewru fevrier dubuji nere keme jenayi chapande jenayi be duno tato non kettine nane ko Alassane Fred Mouloud secrétaire général fedde ISN famtini Hassan Nourou.
Aujourd'hui, duubi chapande tati enayi ni ko jangobe barabe e warbe be en chardanaka fedde darni ni hakke jangobe ISN wadi bawde mudum fu ko watta gacce barul aliyo nahanti mamma sagir e isaka kaine kite mubben ta chama men chubake semme hala batu hikka miccitaade he mabbe tittinkinaaku fedde amen derfi yaadu yeso jande e maral leedi leedi meede sotto e jungo wombe no tefa humu dane fedde amen no tugo pirtol ko e himbe e findinde jamaar leedi gammengi hanne baylol jikkuji kam buri nafude jangobe enden ko watta be bawa tefude hakkeji mabbe e gollude golle yaadu yeso kedaade e mabbe
nani e der wakkati dun tefuno wartude gotel e der fedde CDAO Omar Aliou Touré dum woni horejo fedde CDAO nde e der hala makko ko hali kenga alkamise jetati leru fevrier to enda Abuja e wakkati no awrinde mabbe yawnde de be ngari o hali e wiide gol lawol jawngo gol dental pelle Sahel tati den koji IS noni e wurtade CDAO o wi hunde non ko be gattaydu e kunta sabudun dawtanaki e der laabi di fedde CDAO jojjini rano ko gollida illu hitande duubi ujenere keme jena ya chapande jena e tati o famtini du wiide de leyde Sahel tati burtide der CDAO de la ndaraki ngadi hisabu lobbo do bibbe leyde mudum enimbe fu nani faware joni bi e der andi nore nde makko nde o wadi kenga kanko Patrice Talon horejo leydi Bene do wudi television wi etendu Bene Wave TV wakati nono duno hokkobe habaruji jetati lewru fevrier o hali do filla mabbitol keri hakkunde leydi makko e Niger dum wadi sabi mbidi dunu goli o wi labi narral don tefe hakkunde leydi CDAO ko hebanta o fi mosala ittude jukkugol wadanangol leydi ngol Niger ngol yerno Patrice Talon wodi dun ela dum mabbita leydi hakkero hakkune mudu e leydi de do ko yaawi nani bi alarba bittido jeddi lewru fevrier woni ko fedde pelle murtibe anda ka fu moy en non tefi hippitade loreji sogeji meden gondi no dowta loreji wadobe gollal kange juobe to enda arlita nde fottere du wadana sobirde alerta nayorade funnage mudu amma sogeji men kebi wulude loreji mabbe didi e tetude kabarde mabbe e morre kewde commandant Al Mustafa Hassan préfère nani ko wi gongo mama dantani
alarba bittido sogeji leydi meden do tandi loreji adandi himbe are mudde chami der tunorgol bombe pittitobe chakantaraji no teta himbe are mudde der so irde hedde lettuga kiloji kema tati e kodiki yettore alla sogeji di enani kebi jalorgal do jiabe e wumperde enda iteti loreji mabbe e kaborde mabbe minen jottina yettore amin yettore ardido leydi e gomnati leydi Niger o enda himbe ber arlitu du burtake nyallino keebe faabe jotti ber arlitu de enden jam eseho gan yottinde weltare e yettore mu en to majji miden jettadu himbe hu berde enden
Allah mo godi mo so jawmo nani mbi en nokkure to durma gertode wangunole arrondissement goabo mo gallure nyame chapande tati lewru janvier jabbido hebi jalede yerno ardibe sarusi kawjido filla cialla nimbe on famminere dun sabi ko marobe gortode no don dow tano di labi e warude gortode nangude ka durma adamu bubakar biyetedo kimba maro gortode nyenyudo der mum horejo walde marobe gortode nani ko wi zainabu abdu
kan la gripe aviaire se manifeste dans
durma gerode jawle de wangi der cakat tarare sai dum durwo do ko yawi o wattato huune fu tawane so wurtine yare yasin dum du woni ko wadi do der hubere nyamede endal der fi bangul nyawgu endal der bade goddo mardo gerode nyawgu endan wangi so rusi kawjido durwi dilde nyawgu du yehi to endan joddini labi hebude jalorgal do nyawgu endan midan he bawde amin ko wattato rabugu endan wangoy der no kujego do hubere nyamede endan to nyawgu endan wangi sai marel den endan fu bare gomnati do joddini sigila wallirde amma sai ni ballaka gomnati hokka ka endan no fandi san ko jomirabe bendu keba ballaka du filla lebbi joyi yaade jeegom no gada
majo
ela wangal sai ko ta der region maradi le arrondissement mudu ngwabo woni kan woni ko nyawga e wangi le lokotorore witene sura aladei yerno madame nasiru sayya wi mawdo loktorobe der loktoronde o famtini du ko nyawgu to buri wangude wana der no kure to hinni cialal balli nimbe don non amma ngudon hojanaade laabi gam duru didde maggo sabunde non ko rabata mohammed mamma yottide makko
ya de ka de gal
der loktorore amen du waddani me himbe nangibe gaaye amma hana himbe jiaabe chakantarare mo loktorore amen hawjotono amma no wodi laabi dimen joddini gan hisinde himbe nyawgu enda gan nyaw non daabay musanneno sukaabe no jaha makaranta ebe jaha du lokkole be kawra do ko yaawi be daabo tawobe no wodi joddinaabe gilo der jangirde der bangeje ba der bangeje tawaka der hawju loktorore amen be jaha misali hano sura ubandoma sura karakara sura jajuna ganton en idu waddana me himbe sanne tawrabe nyawgu enda nyaw gaay gu enda nogu nanyirta neddo kaw woni puttuje non burtanto neddo chaka kolli no ngancha kasen idu raba neddo do ko yaawi gan hisinde neddo nyawgu enda kaw woni neddo no haani tawre laabal bannu e laabal kaddule nyawgu enda idu wada safare maggu
sa si traite
nani mbi en kenga alkamisa jetati lewru fevriye ono ardangal wakili be lady algeri ko abed halouz ardido fedde lady algeri ko labi higiraku hakkunde mu e leyde ngari to en dar der region agadez ganso don dirde en dam kanjun e filla yaadu yeso leyde didde dun do koro majun tawa kenana nyibude loktorore to wondube nyaw boje sawrote kamdu nyibude nokkure to dun jangita dina alislamegal abed halouz mawdangal jangal famtini anise karim
l'objectif de ma visite
dalila garki an do enden kan woni andude nokkuye kebanade sigilaji yadu yesu der huber agades de enden fedde lady algeri hawjine labi higiraku chaka lady algeri elede yasin abdul majid tebun arido lady algeri di enden joddini feddede gam wallirde himbe seraji takkidi lady mun di enden e sodude enden chaka himbe be e himbe lady mun do niger loktorore maune e to jalizu wadde kan fu e jangirde alsilamagal nyiboyte der hubere agadeside enda tonzen derdu lycée jangirde ekitade golle lady algerie du no tittinkini wallirde himbe lede takkide
solidaire de ses voix
jonka en gartan do en der gallure meden nyamey tolati alarba bitido woni ko meri gallure maunde den wadi hawrinde do filla puddital golleji nyibugol lumo lay mangongo kanjum wadi ni ko bi'en lumobe kambe bibbe leedi no kedi ngal gollala habibullahi zangagado on wodde ko todo do mer mawdo mo gallure en o famtini hasanur
quand vous les avez depuis pratiquement plus
handem buran dubi sappo ko cekantarare lumo leygo enden ni illa gulu wadno ngoto enden no kure de enden nyibitaka der hawrina amin kenga min bi'i committee joddinoite yewtinade no wade kawlodo inde lumo tobe ben mairie region nyamay ministère e soudu lumo tobe chambre de commerce dun hawran fotude do no tokkire ko golle den enden gasa tammude amin du woni lumo gol latu lumo mango go hanum wala nyibdi do nyibdi amma meri tan wala bawde wodude golle de en dem fu denne sayto dum ewtinake balliramɓe gatta jungo golle den
gatti
nani hande aljumare jeenayi leru février o woni ko lattol bal natata hakkunde mbi'en fedde latoɓe bal ko rewɓe ɗo enda leydi meɗen Niger ɓe ɓuura e duuɓi sappo e ɗiɗi ɓe yiteɓe le gazelle du Niger kanjum e Atlas ɓe Maroc to enda Berkane kanjum waɗi duni mbiyen ngol latol bal rewɓe tawa kena nder lawol iltondirol yaade kuppo latol bal rewɓe ɓe ɓuura e duuɓi sappo e jeɗɗi soɗon miccito duni yeruno ɓe kaliri ɓe nimɓe jeeyino to endan ko piya sappo e goho eɓolu sangata yewtere meɗen pindinol fifido batu kollol silma leyɗe adunaru ko hakkeji ma mbiyen do hakkeji ɓiɓɓe adama e fuɗɗa kena capanɗe tati lewru janvier wardi hanti nayyi février ɗo nder ñame ɗum do waɗoɓe gollal silma leyɗe sappo e joyyi kamɓe gari potti to o batu bandimi Ismail Amadou Haruna tawa ton Ali Ñalli famtimi
fifido ko hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso e tati ɗo nder huɓere ñamede enden sembe haala batugu enden woni silma ko waddane cukaɓe jangoɓe meɗen nder fi jande mu'en ɓeydari Yakuba Hamani ardiɗo batugu
jiman woɗi sanne weltare mawde duɗum laatani min kokki ɗum hoolare
batu luumo kollol silma gaɗaɗo ardiɓe batuji gaɗol silmaji leyɗe yasin hewɓe gari fado nawopo sintigi dimitri mawɗo kalowo dow inɗe gaɗoɓe silma e batuji mu'en ton kotonu
yoyde leydi bene warde nanga ndemo weltare mawde no durwo amin woni heɓude kongol nder hunde fuu ko watte
tawrede ñumo waɗude silma kantan heƴata ko silma wela sayto jeyaɓe e silma o endan kan en du tittinkinake waɗude ko welna silma mu'en ɓeydari Yakuba
ndeni neɗɗo no yiɗi heɓude nder gollal sayto jomunu miili ekkintinede ɗum waɗi komiɗa watta dande yahde to bandiraɓe an se ɗum waɗaka fuu gollal gaɗol silma nder Niger cuɓinta ko wode
batugu hokki duni fa handen sembe daranade hakke cukaɓe fudu gattol maɓɓe lokkol Rachid Rama gaɗowo silma e ƴewtinade
mum
ɗo nder afrika fuudu ɗo Niger komin jiɗi woni ƴewude noy min mbawirta birirde sukaɓe amin ngam hunde fuu ko memin birdi sukaɓe amin fuu no ƴeewa battane afrika jango ɗum du sayto fondita illujon
rafi balla handen kam wonno haɗa yaadu yeeso gaɗol silma Niger ɓeydari Yakuba
komin ardini woni heɓude singa campagne muɗum ko gaɗol silma ɗum ɗo watta ko sana jawdi ko gollata ɗum heɓa noon komin eelato heɓude jawdi ko singata campagne gaɗol silma
dow barjariji jeenayi gattaɗi fifido caka leyɗe sappo e joyi Niger heɓi barjariji ɗiɗi barjari aranderi ñeñal bindol silma indiraɗo le pardon mo Boubacar Jingaray Mayga kaliyatu sumana kandu heɓi barjari ñeñal wawɓe silma silma e le courage en plus mo Billy Touré ɓi leydi guinée e chevalier laurent ɓi leydi france heɓi barjari arandeeri gattani daranade hakke ɓiɓɓe adama
ɗo wonta kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfuli joni wala fuu ko mbawɗen wiide sana accude e mamma ada ko wadda ko ɗengal hawsankore yamde joyi mintaji lasoji ɗiɗi e joyi kirtin to jam hirti kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol dow tati ɗiɗi e joyi ko airtel noddon laabi joyi on joɓata fey muɗu so ɗum ƴarake laabi joyi nden joɓato buuɗi tati e noddogol sigilaji studio kalangu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum dow play store